olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Ua au maia se whaamatalanga mai le Uluru Dialogue ai olumana iai le Kama Festival. Olo whaiti ui nai le malo ili tūlanga olo whaasolo ai anga i itua le soifuanga o tangata mua mua ma le ausia le sini o le tāpunia o le vā le Closing the Gap. Na tā ua ili whaamatalanga talu o na whaia ina se leo tangata mua mua ili parlemene le Voice to Parliament ua toe fo i lava ili tūlanga na iai. Ole le ai o se avanoa e whaailoa i nai manatua tangata mua mua I mata upu e tā ua I a te I lātou.
We continue to be sold the status quo as the solution. But how can we see any progress on closing the gap by doing more of the same? Our children are being locked up, our elders are dying, and our people are continuing to live in a country where their rights are neglected, their voices and calls for help falling on deaf ears.
O le Closing the Gap, o se fuafuanga le malo e si iti ai le tūlanga o tangata mua mua, I mata upu I le soifua maloloina a onga ma le manuia lautele, peita ina o le whā mai le se fuluma le iwa o vaenga tā ua po targets o le Closing the Gap ua ausia. O le aso, o lo o amata inai le Gama Festival I le Northern Territory. Ua toe taunu umai ilau fanua tangata anu au se talia to alua ia na saisaia fita fita Israelu ai o fōlau I le vaa le handala I le Freedom Flotilla ma fesoa soani mō tangata I Palestina. O ila ua o Tan Safi ma Robert Martin na fōlau manisi tangata e toa sa fulmale iwa ma se uta o fesoa soani e au fiai susu pouta mō pepe e angai I le Gaza I le teimi na whaasalawe I ai I le vaa I o ngā sami whaavao mā loe fita fita Israelu ma toso ai angai I se wafui Ashdod. O le tae au nei na tau nuu ma yei safi ma Martin I sini ma na tā ua e tan safi whainga sā wā a fita fita na whaia I ate ia ma se isi tangata na āwai le fōlaunga.
They pinned him down on the floor, seven or eight of them. And when I asked about him, they came into the room and dragged me out by my arms. I'm still bruised here on my arms from it. They pulled me out and threw me down on the floor. And they made me take off all my clothes. They strip searched me right there, made me squat up and down, and then go through all my things. And after that, maybe an hour passed and we were able to see someone from the Australian Embassy.
Tan Safi, ua tipoti esea uma mai Israelu tangata na tau mawhaiha ia le nei fōlaunga a le Freedom Flotilla. Olo whaiteo I ne whaala putuputonga olo o whinau moa ia ta tau tangata le whaai unga le pāle mia se teto New South Wales Premier Chris Minns. E whaasa ai nai se sā vali te te e ilunga le awala le Sydney Harbour Bridge I le aso sā asau nei le aso tolu o aukuso. Ua whaalia e leo leo lele ai o se whaatangana o le sāwali te tee, ma o le auauli nei. O lo tango fi ai e le whaamasinonga sili le Supreme Court I sini, se talo sanga leo leo e whaasai nai I lalo o se whaatanunga a le Supreme Court o na whaatanu uina le sāwali. Peitai ua whaalia e le whaalapotopotonga le Palestine Action Group Sydney. O I lātou o lo o whaamaupopoina le sāwali te tee, Po ole ale wha ai unga e au mai ale Supreme Court e tau nuu lava na lātou sā vali te te e ilunga o le Sydney Harbour Bridge I le aso sā asau nei. Ua wha alia e leo leo ale malotele le Australian Federal Police ua amata ona si itia ngā luenga whelango lango ma I ale vasenga o leo leo ale Pasifika ma leo leo ale malotele. Ua tofia Nigel Ryan e avea masui komisina le Australian Federal Police Assistant Commissioner mō le Pasifika. Na ia tā ua o loo soala upu le whaatasi mātunu o le Pacific Islands Forum ma tā upu I le pui puinga ma awale whaonga I na ai leo leo tu whaatasi le AFP mō le Pasifika I le tausinga o le file mō. Ua ono nei masina talu ona amataina le polokalame le Pacific Policing Initiative I le vāo le AFP, ma leo leo e soa selau, ma ietunu o se fulu o le Pasifika. Ua wahala au le Minister of Home Affairs, Tony Burke, I tangata o loo au ina ma whaonga ina whaamatalanga pui pui a le malo. Ina ia wha e tete maamana ia le tūlanga e te tau ai ona pui pui a malu nei whaamatalanga. O le wahala au le Minister, ua whaia ina ua whaailoa mai e le whaatonu o le ASIO, Mike Burgess, e whaatusa I le se fuluma le lua ma le afa piliona tāla I le tausanga, o loo ngā o ia mai le atina e o le atunuu ona o whainga sipai le espionage. Nā whaalia e le Minister Tony Burke o pui puinga nei e matua sili ona tāua I feso o ta inga I lungo le upenga ta whailangi.
If you are in a job where you have access to secrets that are significant to Australia, don't put it on your social media profile. Show that you are worthy of being able to keep those secrets. The concept of other countries wanting to get our information, we know that they'll try, but they shouldn't be able to get a head start simply by a Google search, because some people who have access to secrets are not really proving that they're worthy of that access.
Le Minister of Home Affairs, Tony Burke. Na mōli mō wina e le pāsesea se malanga a le company wa alele a le Delta Airlines. O le malanga mai Salt Lake City, America, e anga I Amsterdam I Holani. Sir Turbulence, na vave ona oso, mamanu nu aini si o le pasese. Na whaamalo sia ona liliu matulau ele ele le malanga le nei le Delta Airlines, I le malaiba alele le Minneapolis St. Paul's International Airport, ma auwina atuai I le falemai, nisi o le pasese ma le auwa aito alua se fulmele lima motonga fitinga. O se tasi o le pasese o Leanne Nash na ia whaamatalaina, le taimi na tai ai le wa'alele le turbulence.
So there was a point where we were weightless. The hardest part was the carts were out and they were serving. And so when we hit the second hit, if you didn't have your seatbelt on, everyone that didn't, they hit the ceiling and then they fell to the ground. And the carts also hit the ceiling and fell to the ground and people were injured. And it happened several times. So it was really scary.
Se tasi o le pasese a le malanga le Delta Airlines lea na whaamalosi o na tūlau ele ele I seisi malaiva alele o na ole malosi o le turbulence. Ua avele se tete o Vito Ria ma se tete mua mua I au se talia nei e whaasa aina pe ave ai masole I tūlafono le tau aveina ma le umia o sa pelupo o Mercedes. O le sae a mata whaamamaluina I le aso mua mua o se tema e au fiai le tau aveina, le te uina, le whaonga aina ma whaatawina o se sapelu, se I vāngana ua iai se whaatangana whaapitoa. Nā whaalia le pālimia se te teo Vitoria Premier Jacinda Allen e iai le Amnesty e tau I lea so tolu se fulu o novema, o lea ua iai pusa I fafo fale o leo leo e lafo iai sapelu o loo umia e tangata I Vitoria li taiminei. O le fesili, pe whapewhia ona I loa le eseesenga o le sapelu po le mashiti mai si naifi.
I want to get these knives off the streets because these knives destroy lives. And the question might be asked, well, what is a machete? Well, if it looks like a machete, it's a machete. A long bladed knife that can cause serious harm and injury is what we want to see in these safe disposal bins.
A whaafolinga mai o se sapelu. Ia olona winga o le sapelu. Le pālimi e se tete o Vitoria, Jacinda Allen.
Like, share, mafaali sau finangalo. Muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.